Lord Jesus, tunakushukuru kwa ajili ya kila unachofanya maishani mwetu. Locate us in your mercy, locate us in your favor, O Lord. Let the Holy Spirit be our guide and our teacher. Let him teach us your word and reveal to us what you want us to learn today. For your glory, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Neno la Mungu linasema kutoka Marko sura ya 8 mstari wa 22 mpaka 26. Wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake akisema, hata kijijini usiingie. Nitasoma ya Kiingereza na nitatumia NLT version kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. When they arrived at Bethsaida, some people brought a blind man to Jesus, and they begged him to touch the man and heal him. Jesus took the blind man by the hand and led him out of the village. Then, spitting on the man's eyes, he laid his hands on him and asked, "Can you see anything now?" The man looked around. "Yes," he said, "I see people, but I can't see them very clearly. They look like trees walking around." Then Jesus placed his hands on the man's eyes again, and his eyes were opened. His sight was completely restored, and he could see everything clearly. Jesus sent him away saying, "Don't go back into the village on your way home." I'll read again using ECV version, English Standard Version. And they came to Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked, "Do you see anything?" And he looked up and said, "I see people, but they look like trees walking." Then Jesus laid his hands on his eyes again, and he opened his eyes. His sight was restored, and he saw everything clearly. And he sent him to his home, saying, "Do not even enter the village." Amen, amen, amen. Kuna masomo mengi sana yako kwenye hii chapter 8, basically kuanzia 22 mpaka 26. Lakini the Holy Spirit directs, tutazungumza sana leo kwa habari ya 8:23 na 8:26. Kwa hivyo nitazirudia. And he took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, "Do you see anything?" 26. And he sent him to his home, saying, "Do not even enter the village." Somo letu la leo. Why do you still go back to where Jesus has delivered you from? Why am I still going back to the same spot where Jesus took me out from? As a believer, the first question you should ask yourself, kwa nini Yesu alimshika mkono yule kipofu, akamtoa nje ya kijiji? Halafu ndo zoezi la uponyaji likaendelea. Hii sio kawaida ya Bwana wetu Yesu Kristo. When he was healing a person, a blind person, tutamwongelea mfano wa blind Bartimaeus, he was healed instantly, tena hata bila kupakwa matope. Hiyo ni somo la siku nyingine. Lakini it was in the very same spot alikoombea uponyaji. Lakini imagine huyu kipofu alitolewa nje ya kijiji. Nje, man, the Bible says, and some people brought to him a blind man and begged him to touch him. Ina maana alimuondoa hata kwa wale watu waliomleta ili amponye. This is a different story. Ukiangalia story nyingine ya kwenye Biblia ambayo tuliona ya ule mtu ambaye alikuwa amepooza akaletwa na marafiki zake and Jesus healed him. It was in the presence of everyone, even his friends ambao wamempeleka. Lakini hapa Yesu anamuondoa kabisa kwenye kijiji. Kwa nini? This is the very first question you should ask yourself. I should ask myself. Kwa nini Mungu aliye hai kupitia mwanae wa pekee alimtoa huyu kipofu na akamtoa nje ya kijiji? That the Holy Spirit can touch this man and heal him. Siku nyingine tajifunza kwa nini process yake healing ilikuwa tofauti. Why? Na kwa nini alikuwa anaona watu kama miti ni sawa? Hiyo ni kwa ajili ya siku nyingine. Lakini leo, why did Jesus take him out of the village? Hii ni somo la siku ya leo. Kwa nini tunarudi mahali ambako Mungu alitutoa ili atufungue? Kwa sababu Yesu alikuwa na uwezo wa kumfungua pale pale. Lakini alimtoa nje ya kijiji na kuishia hapo. Alipomalizana naye, alisema do not even enter the village. Go back to your home. Na hakuishia tu go back to your home. He sent him to his home. He sent him to his home. Akampeleka, alimpeleka mwenyewe. Na sio mwanafunzi wake, na sio wanafunzi wake, na sio wale waliomleta. Ila Yesu mwenye akampeleka nyumbani kwake. Akamwambia, hata kijijini usiingie. Kwa nini? Inawezekana kabisa changamoto aliyokuwa anaipitia ilitokana na watu hao hao wa kijijini wanaomzunguka. Inawezekana changamoto anayoipitia angalirudi kijijini, contamination ile ile ingemuingia. Leo hii kuna mahali Mungu amekutoa, kwa nini unarudi? Kwa nini ninarudi? God has set me free kwenye unywaji wa pombe, lakini nenda kutafuta nini baa tena? Why am I tempting the devil to tempt me? Mungu amenifungua kwa habari ya uzinzi. Why am I entertaining different chats na wanaume ambazo ninajua kabisa they will lead me to sin? Why? Why am I opening the door for the devil to come and attack me again? Nimepokea neema ya uponyaji. Yesu amenifungua, amenifikisha nyumbani salama. Why am I still not obeying his voice by staying in my home? Why did Jesus took his time na akanifanyia uponyaji nikiwa mimi na yeye tu na si mtu mwingine? Maana yake my case is different. I am not blind but Bartimaeus. Mimi sio yule blind but Bartimaeus. My case is different. I'm not a man beside the pool. Mimi sio yule baba aliyeponywa pale pembeni ya ile pool. No. Manake my case is different. Your case is different. Kwa nini unarudia tabia ile ile ambayo Mungu amekuvuka na amekutoa kwayo? Kwa nini unarudia matendo yale yale? Kwa nini unarudia kwa marafiki wale wale ambao Mungu amekudeliver kwao? Kwa nini bado unasikiza miziki ile ile ambayo Mungu amekutoa? Kwa nini bado unaangalia movie zile ambazo Mungu amekutoa? Yaani there is a deliverance process imefanyika kwenye maisha yako, lakini you stuck on it. You refuse not to go back to the village. You are going back to the village. Wakati mwingine unaenda kwa nia njema, I have to testify. They have to see what God has done for me. Lakini was it God that directed you to go? Alikuwa ni Mungu aliyokuambia urudi ukatestify? Hakuambia arudi akatestify. Alimpeleka nyumbani, akasema hata kijijini usiingie. Time for everything. Time to be healed, time to go home, and time to testify. This is not the time to testify yet. Wakristo, inatupasa tujue protocol za kimbingu. Inatupasa tujue the direction of the Holy Ghost in our lives. Waliompeleka akapokea uponyaji wenyewe tu hawakuwa privileged kumuona waliyempeleka.
Maana yake nini? Inawezekana kuna mtu ndiye ametumika kukufikisha mahali fulani, lakini si kila kitu ni lazima ufunguke umwambie bila kuamri, bila kufikia ule wakati ulioamriwa. Kuwa na hatamu ya maneno, kuwa na hatamu ya watu ambao unajihusisha nao. Baada ya kupokea mjumuzi wako unasema hawa tulishangilia pamoja, ndo walinisaidia, ni sawa, lakini was it the Holy Ghost ambaye amekwambia kwamba tufate njia hii? I pray that God change my heart. Change your heart. With this sermon, Mungu atubadilishe. Meditate on this Mark 8, 22 to 26. Meditate on it. Usikurupuke. Kuna mahali Mungu amekutoa, akakuweka mahali fulani. Tena alikutoa nje ya kijiji. Akashughulika na wewe na akakwambia funga mdomo wako. Let's go home. I pack you at home. Don't even enter the village. My dear, God loves you. God loves me. Lakini, there is a price to pay. Our obedience is our price to pay. For the finished work of Christ Jesus, obey God. Yo, hatusomi neno kwa ajili tu ya kuwa tunaonekana tunajua neno. Hatusomi neno ili tuonekane ni expert wa kufundisha neno. Unaweza kuwa expert wa kufundisha neno lakini si mtu ambaye unaliishi neno. Haitakusaidia. Haitanisaidia. Leo hii hata nikawa na discernment aina gani, hainisaidii wala haitanifikisha mahali kokote. If only I'm not living the word. So meditate on this person. Anatuwakilisha tu mimi na wewe. Kuna changamoto labda unaipitia. Lakini kabla Mungu hajakufanyia yoyote, amekutoa mahali fulani ili akutendee. Na kweli amekutendea. Lakini baada ya kutendea wewe tena au mimi tena, ninarudi pale pale ambako Mungu alinitoa. Tufike mahali tujue nguvu ya kimbingu inavyofanya kazi ndani yetu. Tufike mahali tujue kwa kama tukiwa kama Wakristo, ni lazima tuelewe baraka yetu imekujaje na inatudemand nini, inatuhitaji nini. So this is a very important question to ask yourself. Why take him out of the village? And after healing, not with anyone, not even his disciples. And after healing him, why taking him home ye mwenye, ampeleke mwenye nyumbani? Na sio tu kumpeleka nyumbani, na akamuonya, hata kijijini usiingie. Manake inawezekana unarudi kule kule ulikotoka. The moment you enter the village, they attack you again. The moment you enter the village, kila kilichochangia anguko lako kinakuja tena. The moment you enter the village, kila ilichangia ugonjwa wako, let's say sickness, let's say poverty, let's say anything that is attacking your life, inakurudia tena. Au achana tu kurudia tena. People won't be happy the way you think they'll be happy for you. Give them time to digest. So this is our message for today. Separate yourself. Separate yourself. Listen to the Holy Ghost instructions. Usiwe overwhelmed na good news. Ikafikia mahali zimekuwa overwhelmed good news, ukaanza tu kushare na kila mtu. Ukaanza kuongea na kila mtu, ukarudi pale pale kwenda kushuhudia. Ni Mungu amekuongoza ukashuhudie au amekwambia twende nyumbani ukakae? Hata kijijini usiingie until I say so. Don't compare your case with anyone. Obey the voice of God. Obey the voice of the Holy Ghost. And let him direct your steps. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 32:8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Umbarikiwa sana mtu wa Mungu. Continue to meditate. Endelea kutafakari. Marko 8:22-26. Amen, amen, amen.